weighing in with the attribute. Why in Thraben more? I'm a command in a toy.
Porano me pese ehwe sesei Moses aware na wi o ware no no sania na ware ne ye nhyira ema Moses en na sefo Zipora family's special contribution to the life and ministry of Moses. Zipora's family's special contribution to the life and ministry of Moses. Mehwa mi hu se nyame nam Zipora su ye nhyira kese papa ma Moses. Ni edika ya waha ni se. Na ne papa no. Wa ye Midian sofo. Se se ye mra Exodus. Moses nguma etosu mienu no. Iti dungo tre. Iti mienu a midika ama ya kenkaye na o kenkaye waha. Echira ye nse. No ye Midian sofo. Ena ye se yaba iti du mwache. Yebedi kaya kenkai enyimu bakon. Owi enyimu bakon wa. Yebetu aso ewo enyimu du mienu eko.
Mose huma etoso mienu. Eti di mwache. Yekan enyimu bakon. Na yewia yakan efi enyimu du mienu eko no. Na yetru. Midian sofwa. Oye Mose na seno. Si niema onyankopon aye ama Mose nene man Israel nu nyina sania Ewurade ayi Israel efi Mizrim no pamocho yeto aso efi dumienu
opa kenkai ngotwero no kakra na enka bibi so nchire enyimu eba enyimu ngotwe na
pamocho mi kenkai fi enyimu ngotwe no eba na Mose kan niema Israel nti Ewurade aya Faro ene Mizrim nyina ne amania eto won okwan no so nyina ne sania Ewurade yi won no ekyere nase na Yetro ene je papa Ewurade aya ma Israel se oyi won fi Mizrim fo ensam no enyina ho na Yetro kan se enhyiranka Ewurade a oyi mu fi Mizrim fo ne Faro ensam no afei na mehunu se Ewurade ye kese sin enyame nyina efise oyi oman ni fi misrim nsem bria wori di won so ahantan sem na yetru mose ase de oshow aforie ni okuma aforie bre onyankopon na Aaron any Israel penyi nyina bai se wani mose na se ribedidi wo onyankopon enim.
Amen.
Amen.
Se se ni ame pese yenhwe ne se. Ye tre yi oso ye median sofo. Etimie nu a medika me yakenkai no. Se wo kenkai eho ni nyina wo sha ase a. Osa akyerɛ yen se wo ye median sofo. Oba etimie nsa enyi ba konso a. Okyerɛ yen se wo ye median sofo. Sa jetre ya wo ye median sofo. Enti dia ehia mam ne se eye de no be ye median sofo enti median sofo no no ye busum bi sofo ana so ye onyankopon sofo samra no na Aaron asofo die emai enti eye mwanwa so so ye median sofo a wasi suwe dua chapter 2 verse 16 na be si 21 fa kwa making kai no e be si wa obehunu ene timiansa chapter 3 verse 1 was this you as a median sofo and a hands were dick as a median sofo. Na Abraham Moses omunam sresunwa or did ne yere babishiano. The kind much them se mechle chrimu bibi a baya ma Moses ne yere or call you crum. And in yidi call you crum, ne papano, as hand in a baby, nasi Abra omunam sresuno, na watu tuni a men in a yen or dene bren, no ye median sofo awaba. No obaye na Moses echrechre ne ne ma hodu a waye nyina de ami wanwa ne se ya ntiso okase onyankopon sofo ene ya ntiso se okase oyi obusum bi sofo na ene na sofo die ne firi ne na eya aye me se Abraham eware ketura no ne baba ko ni Midian enti Midian ni tumi fa Abraham nyamsum no bi otumi fa esan se Abraham no obekure mu asum nyame Sarah ni wiachi. Enti nyame hye ne se ni fiefuo nyina nso onfa nyen won onfa ntete won eno aba ba wo sa media yi enti otete ye na ne mamu no media na fa enti ofa ye na na atoato aso aba bedru jetru so na ebedru ne so no hu se na onim nyame na Abraham na se ninu aba be hu nyame enti oni Moses etna ye no ode sa asofudie ozo wo asofo enti na sofudie a onye firi ni nananom nchee a no asomu no enu bi na no okutamu a ebetumi aba se afrafra wa bi kura betumi aba mu a na ogusu a osomu a nyame hu ni se madam fuyi owenyansa oye no kwafo watena asomu no mu enti Moses yi a mepese medeni ye adwuma yi me ma won ko ne nchee nkosua asofudie ni bi se wutie ba wako Mizram eho a eye Pharaoh nase amu asua enyeme bi afri Pharaoh nchee Egypt fo nchee ene wose Midian so adi ne kure ya wo di sofo yi de me pese won ko ne nchee esan so obeshia ne pe ene o kire ne di onyankopon aye to so o ka di onyame aye na na afei O kania Yehowa Yahwe nyame no nom nim so yonyankopon ya ne nyame yi ne ho adi a kire Moses se won ni na janum nyankopon ne a mene ne a mene Yahwe Yehowa enti oka no kware sem ne anwanwade a Yehowa na ya kire na oka ya no owie ye pe o se o de o sie afore ye e ba be poma onyankopon o sie afore ye Abraham nkoana na abo hye afore Genesis ukenka Moses nguma edika ne tie duonu mienu a nyame ka se onfa ne ba no nkoba afore no pent offering ono ena na oka ohye afore ase enti ohye afore e toso mienu a obo sa ohye afore e sono nkokora enso ama urade no eye jetro enti na kyerse Abraham de saade na tetena akani mu enti enipa nyame ye no no obetumi amwa fa ha na osiha na okoha na afa ha na osiha omo akwaji hanim de kakra na omo akwaji hanim de kakra na omo akwaji hanim de kakra esanse amanie bia kra na ye opapa wom ne obani wom nyame adue biribi wom nyame owo biribi wa manie bie mu nyame suro bi ewo ho na no na jetra somu a nyame se very me me pese wo obetete obi a me fa ne se onchechere me man Israel na Messiah emfiri ho mra ya di bibi ma wa somu yi Abraham somu Midian asom ababe dri jetro so aso nyame ani se obi a oyebeyi odi fo kese ewa pamda demu no jetro nso obeye no ode na sofudie no eyen Moses nti ansakura ne nyame ka se ohia foriye ti se no na wate ohia foriye no nso ewo jetro ne nchei Abraham asini akutem ababe ti sabia no ena jetro yanka ho wasai chire Moses and totoye papa very good leadership principle ah ebesi ne Jetro ade ode ma Moses no asofo ani wiasefo nyina ade ye adwuma omekenkai ehwa bio enyimu du miensa no eko aya Exodus chapter 18 verse 13 following
pamacho omekenkai Mose hume tosu mienu no eti duwa chiefi imudu miensa eba. Na ade chino, Mose tina sese, oribibu omaina ten. Na omaini jina Mose hu, fi anopako si enyumre. Na Mose na seno, huni ya oru ya omaini nina ano. Okai se, dai nini ya oru ya omeyi. Ade inti na wonko wote ho na oman ni nyina jine jina ho fi anopa medu anwumre yi na Mose ka kire na sese oman ne ba me nchen bebisa onyankopon se wonya asembi a wo ba me nchen na mibu onipa ne ne yonko ntam aten na me kire won onyankopon ahyede ne ne mra na Mose na se no ka kire no se ne awuru ye yinye obre na woni oman a woka wo hu yi bebre ifi se ade nyina ye duru dodo mawo na wonko uri ntume nye afei tie me ne mitufu na onyankopon eni wachi wodi e jina onyankopon enim ma oman no na fa ensam no bre onyankopon na kyerekyere won ahyede ne mra ahoro ni mu na ma wo hu okwan ko a wofa so ne nea wonye na wonso yiyi oman ni nyina mu emerima woye den wosuro onyankopon woye anokwafo na wonye sikani bre na fa won sisi wonso apem so mpanyi ohaso mpenyi aduonomo so mpenyi ni dudu so mpenyi na womu oman no aten biri nyina mu na asankasi biara de wonfa emrewo na ensam nketo nyina de won ara woni na ama aye woso hare na woni won asomu se wuye eyi na onyankopon sha wo saa eno na wobetumi agina na omeyi nyina nso bekwa won tena bia jojo enti Mose tie na se asem no na oye ne a oka kire enu ni nyina na Mose yiyi Israel nyina mu enipa waye den na ode won sisi oman no so etitiru apem apem so oha oha so aduonum aduonum so ni dudu so mpenyi na wobu oman no aten biri nyina mu asam aye den no wode bra Mose na ensam nketwa de won ara edi na Mose koja na se kwan na okọ na nkasa asase so amen
amen won obi a oyẹ Midian sofo afutu ode ma wasi ni amaka chile unu se nyami diwechi na usomua. Okasano, odi nyami, onyankupon, onyankopon onfa busum bi edi enti na eya akyerɛ sɛ obi a wahunya menu bi akwakɔ dru baabi enti abra Moses ni nyame kɔ bo empu ni mpu na afɛ oba ye na ɔka Yehowa ho asɛm no ɔse afɛ na mehu sɛ Yehowa odi abusum nyina so na ɔno ɔkyɛ mbiribia enti hwɛ nyansa asɛm a ɔde ma Moses wa sɛ na ni made ye mwanwa power ha no onipa bia mfa ho sɛ ne ahotɛ Moses yobie nyame ne ne kasa enimu ni enimu nyame ma na diye o ma na direction pa nyame oso odifo bie ni wapam dadam nyame ne kasa enimu ni enimu se Moses ne nyame ye nyine mu nso no na se aba betunfo ama na se afutu nso ode aba nso ye afutu a eto asumu papa 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 onipa bia wuhia moa se biribi ni obi tufu a ese wote ase edu baabi kura na sempanyimfo otu obi fua nkofo se bi kura ne duma chede a wanya kura yi omo ya wahu se Moses ye nyame ne ne kasa animu ni animu obi abetu nfo na se na se so afutue wode to ho a uhu se nyame wo mu papa papa pa. Na fe ne nyame kire Moses se emfa ho se ne awtie bia wuhia wunua ono kasa animu ni animu kura na you need teamwork se oni nkofo be bom aye adwuma emeku adwuma betumi akoso a national level executive esem kambom area level executive esem kambom district level executive fa kwa mbefe bia no uni se uhia wunua emfa ho se ne wunim de ete wadom te honhom fem honam fem uhia se nyame nam obi so na menso so waye ne se ne a ebeye bia no a ubehunu se uhia obi mumu bia ebi amotumi akenkai menwoma makane miamia bibiri se abra me sakra foforo aduma chede a nyame sha sede ma me ye wonkonkon subo mini ni papa esesi ape wonkonkon ebebo wasu obi a onya bia me fa no na me kobo mpa ye ma ne pe obenya su abrante wa me di mfi be du ngotwe ntine nyame de sade ne aye memu adwuma me ko baabi asunya ne duma se no mo fra me Holy Ghost man ya bompa ye wi aye ko ekwanso na nkrofo etete hweka kasa foforo enti sa ne ma na ba ye ni nyine mu na ba sofo die mu menya mpanyimfo be na ya abompa ya egomiso a me come station ena ma hyehye mpae bo na wotwe e sha ase ekwasi ada fastings and prayers ye bompa ya ekwasi ada honkonkon ama na nwumre wa ama obi e ni ho a honkonkon bo na suma oka kasa foforo ejuada obi anka uf e brother so ye koya obi anka na mse urade ade me ye brother kura no me bom paya ne me si na de na enda ye panyimfo do won sai ku mi so a me bo sampaye na aba urade ade ene sa na tie dia ene me na ena na presade ne da ho ho bia ope ba bia da mamu aba be demission house na samre mama wa fe fru ena me ka kire ne sai ne me ne sa brantie be bom paye me meda amade achi ti me frere brother ya eguso bompaya me ka kire ne se na oso ate dem hu ye no anse madana de achi Mr. Brother Kenneth madao was a sofo o die pa olu kwa se bu mabem ka ho wa nka se ye bompaya ka oso o die pa na o ka se mompa ne ye shase ya na muso ada na mse na de ha me kwa so manso na impokura na wo e wosunda ye bia na wo se sofo ku dware bra ntente mu amiko dware amba em so sunda wo se da bi na mse na dia o se abra ye shempa e bona se na muso ada na wo da ya kwa akiri na mete se ani bi e kasa firi wuwu mu na ni a e kasa firi mu ni se e ka brofo I am the archangel Michael. 3 times have I been sent to reveal the mysteries of God to you, but I could not get chance because of faith and unbelief mixed together. Se menu obofu penyini Michaela wasuma me wonchei. Mpremie nsenia yasuma me aba wonchei. Na nsume ba wonchei ya minya kwai na asemo ode abrem se memfa mawo no, memfa mawo. Esan gidie ni anye ni a edia fra. To ose ote sa pe eno oye na dwene se ofa pain no atwere. Na ene na ba se do not take anything that can write or inscribe to reveal my mysteries. Emfe biribia etumi twira na se kurukire na enna me hinta se medi ose e ba sa pe na no hwe fra se se e po che 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 e san se na dwene keke eno abo ni tirimu to a say a fee or shall see and some one a suma say yen famremino and o ka san semini na into a catcheremi. Na na and some no ka yen o ka se a dear chin yen sanko trumpai bonoso. Inti a dear chin ye if we are menin sanko shavrim bompaye. Na menene bompaye. Ena a fee mi hu se mi hu ni vision. Mi hu vision. Ne mo meti wo mi mu se wode me aba be gina ba bi enipa dom ewo ho ene wode podium se aba be si ho bibi ti se aba be si manim ene wode bibi enwuma bi obofo bi kuta nwuma ene nwuma no wachikira watum ene wode nwuma no beto so ene wode safo a hye mi nsam ene wose mi mie mi bie ye ene wose mi nka enwuma nimu asem ni nkyire nipa ne mu asem a mi nka nkyire nipa ne se Masem ka enyine Kristo ene so obo na senuo. Yesu moja odi ewu agi nipa nkwa. Yesu asenuo a eye nipa dada mu adwuma. Ene Yesu do a odo nipa nyina. Menso masem ka no menno enipa nyina. Nti abro yes a de pen meni ba me ho so. Na me hu se ye won pa ibo mu. Nti me bo me nsem ma ewi mpa ibo no. Na me ka chire brother Kenneth say brother Kenneth. Uhu bi bo say brother pastor me nya vision. Na vision e minya aye no aye mete se anadwo ne awokasa na aye ntse dabre mi hu no nsamu a mi hu ye ni ene o ka ne se ne ame nso maka pepepe ye du be gina ba bi ukuta wei wose wasem ka enyina so sei na fe ye nyina na ye hu ne aye nya bio ye wie ye no na me ka kire nse brother Kenneth asamu no anadwo no bofo no be ka kire ho sa sisu dua bio mame wose pastor meba oh pastor meba Obakasu odi ago oh pastor me ba oh me re fi o me nkai pastor ah wasi pastor me nkai na nse mo de ma no no ne fa mabrabum se de nyame afre me adwuma odi me ba beye entoato aso a eba na nse mo kai ni nyina nso ma se tremu bai o kan se mo besi ne nia ekoso wa asori emfie mi ensa na me 22 years emfie mi ensa ene o ye me pastor ni nyina obofo ne kai Nemo kan se ensem no menkura so. Ye se ebe wi a ebi ebeba no ne metumi aka ho asem. Na nu nti no ama brother no antwere no. Esan se bi o twere ya ene da ho anka ono no obekeka. Ene ode hye mi nsa no so no menso mankeka sa ensem no. Na enwumre ye kwa asori a ye bompa ya na ho nkunkun ate aguni pa so. Oh. Na se na nyame pese me hunu The importance of teamwork. What me ye adwuma dada? Na wo hu se esese me sign ni nipa bom e ye adwuma. E bio adeba kon e ye nwanwa bio ye ba odi kai a ye wo no wa owuyi. E din a me de to no na ye Caleb na me ni ji Caleb ho papa 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 babo mu. Nkofo ba kon me ni ji ne wo ho ani Caleb. E na bo fre ye wu. Enti owu ye no na me ye madwene se Se ye wu biyo wa, besa na to Caleb. Mama fe fru, obabe wu, na mashishem pa ibu biyo. Afi ye wu, anopa, baby, twin, four, five. Nuo bi boye mpume, pem, 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 pem. Namse wani ya, nuo bo ni dimi Florence, young girl about 14 years. Namse Florence ade, nuo si, nyamiya suma munche, pastor, wami biye puno manu. Namse diye ya, ni humpu pusa, wase, pastor, obofu Gebra, aba minche, nuo si, waye wajuni se, se mama wu Obasa de na to Caleb. Na ose me nkan kire ose nyame se mfane to Caleb. Asam no so me a eba mi mu no me nkan kire mama so. Me nkua na mezu sa de no me mo na mane. Na mso right na ha ma de enchi. Ade achi na mdo akoma wa wofo na wofo okru ani asori ni mu. Nti ade achi na mde ne ekoma na wofo. Na me ka kire onse ose nyame suma ne wo mu nso ya asori member. Na omse yan. Nti ne ma oba e ho no na ofi school ba ewie me ba be fa ono. Menen no ene ne elder ba kume kwa kubon paye. No msu o pastor ade, se wa oba. Na okoye. Tu okoye ni nina adano mempaya mebo nse vrade. We yi abofu mi yenu na achiremi. Michael, men huno. Brother Kenneth, ene huno no. Gabriel, men huno. Florence, oye ene huno. Ene mami hu Gabriel yibi. Eti mempaya mebo ni nina mebo ya. Kosi se, if you adri ya quickly. Na mkofa, sister na mde kwa elder ba kuni ya friend kota. Na owodaya ni fie na mkobo mpaye. Mipebebi ya kusha. Ntihua, mika, se, mipese meneno ni Sir, sister, bon pie. Yes, champagne, bona, si, osi, pasa, pasa, muhunu. One in Jinahan, obofo, Gebra. Was it, what bon pie, sing, ya, messe. Osma, obofo, Mike, about, unche, wenhunu. And was my Gebra, and so, wenhunu. Nen, ya, messe, pania, o peso, or faso, new year, jumanuno. Afe, messe, elder, yen, yan, pa, bono. Asama, wa, kano, eno, kre. And then, mempaya, mabunina, eno, no. Some men, so, me, pese, me, Gebra, no. Was a choir and ya messe of perse of faso and emmy edge. Dear no mammy, who the importance of teamwork. Moses nina mekasa and nimuni and nimu. And so yame, ama, jetro, and abitunufo. A foot on so or the bayan so a nyansa ni nimudia any on yankupon and kasankasa womb. Moses are somewhere or de a yachuma. Yamene we Nyametiase. O pese uhunu sese ni ya utie biya anso no. Uhi ano. Na me abre nyame ma Kenneth baye no. Sa kweye nyame faso kasa edano. Onimi kasa ya ose yichire Kenneth no. Nyame mami hu kwaya obe faso nimi ya kasa. Ewo asofudie imu. Kwaya o faso no. Enti ni ya oyi chire me. Na oyi chire Kenneth. Eno mmehu se confirmation. Enti kwaya uchwe diya mpon o faso nimi kasa. Ampani ampaso so abofra ye kanu be akone ye wono Saturday memre danopa wenzu so memre danopa ene ye wono ntima mfa nanto kilebo no emo ye free wa ho ne ebe kumase ne ye wo oberema otoso enaya na mesade ne koto kileb na ye free wa ena ebia ba ba shishem ebi ba shishem ye de ne toy enti ye hu jetrua o ye Moses nasi nyanse nyame nam ne so di aba enti Moses aware a wakwakwa ware no ne yire no ye nsi yefo ne papa yi wosofo nimdifo nyansafo a omunyina abomu a omobua Moses e
where you name would be a trepio why
soul.